mapenzi ya silai Sonyo suke Nilifata kitu gani Umefanya nijute Mina kona punguwe Na usiku rupuke Kwanza naongea na nani Naomba nikumbushe Mina we hatuenda Jipandisha jishushe Usinipande kichwani Namba yangu ifute
Kula kula alo changia takitungu
Izo dharau Wanampio lopata